Craze Pamilo.
Aqui não pane. Olha, artista Kamadja. Artista Rima Kute. Rima Kute.
Ajinalio kusebenza. Menipata umenelewa. Wekweza Sabana neti satisa namba bati.
Asina mbili oe, watu wa Mungu. MC Msela na Ditoyo. Napilia bakula kiruoni na bakula. Watoto na wadai na suku wa male zao. Mina 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 wadai na suku wa male zao. Mune wangu ale chao bon. Nafanya ubon. 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 Anakwa bagera. Halijaza posh. Anakwa mbande. Halijaza posh. Anakwa kimara. Halijaza posh. Hana kwa temeke, hale jaza posh. Hale topolaj, hale tonyangan. Hale topolaj, hale tonyangan. Hale taoboy, hale taochis. Hale tochaera, hale taowa. Hale towantazim, towantazim. Towantazim, towantazim.
Hey, tisa tisa, asima kunte. Asima kunte. Wille, 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 wille. Wille, da mafaka, mla, 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 beba, kamla.
Watoto wa tsunami, anakubali sana toto bondeni kwa Mandera. Ali kwa visa sindonga Watoto watandare Eh, keru Keru Yeah, la bigi Kili wa senta, senta Kampioni choko babe
One with the Yara Juice, man.
The Yara Juice, man.